Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Aljumare sappo ɗiɗi lewru janvier janna yamde sokkirdu studio tamani miɗen tawa e les maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗi yumoro way galo kanko gagne kanto won to ɓoggi jamde to sikiraɓon compétitu widle ko warata ko lugaji garan fuɗɗude le wuddu leydi ndi noon laamu koɓɓe kollitiri wiide suud AFP ndu le majjunɓe golliti wiide kon fana maɓɓe faaɓe ƴewto yalono ɓe kaani haɓirde goɓe terroriste en ɗe le oɗo nokku duuɓi joyi ko armé français waɗi notade leydi mali ndi faaɓe kaɓa e goɓe jaadinkoɓɓe wattu joni o hakkillaji jamade ana fewri fitti ɗum wonana fecci ɗo Bamako ɗo o garan heɗade ɓeɗo yimɓele le journal ngal kawrital jeegoɓan jowi ngal dow kabaru kaye fiji le leydi meɗen ndi ɗum fuɗɗi ila keñen le nokku o sisili moɓe cuuɓi hitande hikkande hono ɓe kan yirwinirde kaye fiji le kereduji ɗi yella yir weere kañe jam e deƴerano warta le runde afrique nde fu e maggal muɗum sikiraɓe ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade laamu o holliti wiide waran wadde ko warata ko le lugaji mawɗi ɗum won le wuddu leydi ndi wattu joni micciteɗen wiide yoga e ɗoɗo ɗeɗo nokku le fur'ana e goɓe jaadinkoɓɓe e juuɗe muɗum woni ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum AFP le majjumɓe kollitiɗu koni fana muɗum faaɓe ƴeewa yala hono ɓe kaani haɓirde ɓeɗo yimɓele gomɓe le ɗeɗo nokkule faaɓe pottina ɗumɗen ɗum won le wuddu leydi ndi fu e maggal muɗum kaɓe kala e wattu mane ɓe kaani wadde oɗo imma dara hono woni Ousmane Diko
calɗi dabar oɗo golle famanaka ɗum e wonde hooreɓe ministére conni leydi meɗen longini AFP dow wiide yo daranade ndenaka yimɓe jawle mumen fa warde e haɓude e guɓe jeyadinkoje ɗe ana ɓuuri ujunere soldat si neɓeteɗo le wuddu leydi meɗen ele dabere goto fanda ndenaku wuddu leydi me ele nde tongande daraniɓe condi le leydi meɗen mbi ɓantan dabareji calɗi golle ɗi jeyadinkoɓeɓe nawtorto sikke wala eɓe mbawi yarude koyɗe na motoji ele tongande nde laamudu yara heedi toon fa darano kabaru jande e wi ministére daraninde ndenagu leydi meɗen kaari walana ko notiɓe mali du naata e golle o ele ko heɓe nanɗa heedi ndenagu leydi meɗen bawɗo ka keraki feewi fa oɗo golle heɓano ƴeŋira le wuddu leydi ndi ele miccintinde on yontere ƴaɓɓinde nde ele ko premier ministre Soumaily Boubé Maiga haalduno AFP ko o hokki taƴeral dabareji jawniɗi ɓamete wuddu leydi meɗen ñande talatare nde o waddi e ministre nogayon batu dow kabaru muɗum
le on ɗo wattu fu mobile gotel ngel armé mali sami le tuna ɗum won le laamu duwansoɓe kollitiɗo oɗo bonande waɗi nokku noddirteɗo simbi iɗum hakkude boni kañe o mbori seedi ɓe kollitiɗo maggal paɗen hewɓe barmile hen mobile aji mabɓe ɗiɗi du cumama toon dunke ande woɓɓe kollitiɗo oɗo golle ana waran an wawi nafude sanne le wuddu leydi ndi noon kanko Serge Daniel o jottinowo kabaruji o andanɗo kabaru ndenagudo hollitiri wiide saabi de o wi jamare wonde le oɗo nokku ñalawma hande ana ɓilli sanne ɗum e tawede fo wi laamu o sana waɗi ɗiɗo lugaji ana hani ko tawi wakkati fuu iɗi gaɗe toon keɗemo komo sifi do hen do foccitago Ousmane Niali Bouli
écoutez ne serait-ce que pour un moment ce serait
hollitinde wiide ɗo e seeɗa golle muɗum newata nafa o golle yo renude ɓiɓɓe leydi ndi golleji kewɗi kuncanete hoore arande darante yalla gollirɗe yogaji ana puɗɗa golle le nokkuji yogaji dartete yalla cuuɗi l'école yogaji ana uddita dammuɗe fa sukaɓe keeɓa janggoyde dartete tu yalla cuuɗi dogotoro ɗi ana puɗɗita golle ɗum fuune se waɗi ana jibbina hakkillaji himɓe laamu o ittan hooreɓe diina jaale nokkuji ɗe kollita yimɓe gomɓe le wuddu leydi ndi ko mbiyete ɗum warrano dinankoɓɓe kollitan no diina worri ndenno sini o golle waɗi ana moƴƴani leydi ndi
sikiraɓe so gabbirdo bemal ame ande ngal oɗon mbawi nitirton mijoji moɗon no noddimi dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi armé français noddirteɗo barkane ɓe kollitiɗo ɓe gaɗi lugaji leyi galle goto ɗum won to menaka to ɗum laatiki sababu du soɓe jiiti toon kaɓorɗe kañe e kayitaji ɓe mbi ɓe nangui toon yimɓele kewɓe hono koɓe gatti e communiqué fa ɓeydireɗen faamu fa hande keɗe Ousmane Diko
e ley yondego kabaru oɗo immadara waɗi jamma sappo janje sappo e goho lewru janvier le gallure menaka omo tuguino e dow golle tabaɗo ley dartugol wakkati fuu fa warde e andande guidango terroriste en wonɓe les région o hijande soldat en français nangui suudu ndu wonɓe guɓe terroriste en ɓe goni ley muɗum wonduɓe du e bonande fewde kerol Niger fa hande e ley yandoko kabaru waranɓe larwike nokku toon fa latanike sababu nangude kaborde kewde kany e dewte mudun leetabaade tan seriyaaji du ne ak fangal aduna yimbe yogaabe nangaama le mudum sikkitaabe du wondude e ben les régions o faande le yendo kabaro o golle andinama laami e malikany e leedi niger walde ka fu funtali hen habatoobe barkan ujinaaji nayo kany e soldatsen leede le forsa hel gol fu darani be kabar walde e torra darani o golle golle habugol ka do torra fudam ila go leeru ut hitan 2014 lomtudo du operation serval
AFP holiti wiide wakkane noddono yimbe to menaka to nde won holiti wiide dum pene nangabe wala fu ko jibindirdu e gobe terroriste nde armée française hikka won duubi jekobe ngari notade leleedi meden di dum woni bande sappo e go lewru janvier 2013 yottade sappo e go lewru janvier hitane 2018 wattu jono yimbe ngombe do bomako do hakkilaji mudu yana pecci wobban ton bihi wala fu ko ndi ko armée française na fat leleedi meden di be do yimbe no kolitiide be kan yoppude nokko jaati nyalawma handen o ke ko bomo konko be cifi do hen
wogo be ngadi kambe horma nafa ma wala nafa leydi men leydi yimmu ni woni ko pamaade ko be ngadi ko nafi be kambe ka nafaali sabi so be jidi hande o baso timma men be jida baso timata do nafa mabbe kambe ndi entraînement o timmi fu be timminan basi fami
golle mabbe walaay ka so ngonga Allah ni be ngada e fe hunde gilabe be ngari fe hunde be ngada e fe hunde rebelen be ngo be ngontu be torda yimbe be nanga e yimbe be nanga hunde kulleji mon fu e sa wadi hunde goto so wala be fu be nangete fe be njaha fu goto be ngondo be ngala do fu goto
ko mi ngori habare gako min hono ko jime mi horango ga nafa ma mi ni mi jokki awa mi sai france mi jira be nokku fu dun jida enter ma wala he be nata he ko jida jone mi ngara be pawo madi yalla baso no ngoto go enter ma etam jokki don halaka
hollitinde wiide dum woni kenya zendarma goto mo arme mali wiama suutama nokku noddirte leere le laamu nyafunke sa halleedi meddi nokku d'accord mabbe to jaati hollitawido odo zendarma suuta ile kenya kawrtal fuddido bomako do jowi ngal do kabaru kaye fiji leedi meddi sisili mo tubili hen faabe jelon be kan tuugrade kaye fiji le kedi duuji di fa jam e deedere warta le nokko o kambe lannini be odo botu balde tati be bi ko ni faana modu faabe jowto yalla hono himbe la ngaroobe jowde kaye fiji be kan wartirde le rumde afrique nde caggal mududde be jewto yalla hono be kani gollidirde yimbe wobbe kasen gollobe le nokko o le majjun won kanko noddete nina wallet intallo kanko ni ministre kuminido kabaru kaye fijili leedi meden di kede ko mo sifi do hen do faccitango Ousmane Yali Bouli
quand les africains se connaissent entre eux que sera
sini bibbe runde afrique andondiri pangondiri njodde ke kaldi ndarti ko way nafude dum be mide mila ana moddi wadan farunde afrique de yirwa sini e andondiray mono fu ndartay anda fina tawa bandung wadan fa mono fu yire bandu yingo bongo pati dum wada dum sabe de min gadi ngal kawrital tourisme le mali himbe fu ana andi hande ana jogi titallaaji ka do fabugol gidiraabe me e dum wondi e yaade yeso jam e dena gudu ana wondi e hebede le nukuje de dum wadan fa golleji di ja yeso mide mila dum ngal kawrital ngal himbe afrique hewbe kawri hen yo fa mali yire yingo lobbo kabaruji di ana wondi e yaade yeso e dum mo isanne e mede
comment saluer au mali c'est très très important pour nous
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sekirabbe lodo ni le kreduji di en puiran do bana mbodo be kollitiwde ngendi noddirten nyempala idum le commune benkadi be kebi ton pom keso dum le lamu bana mbo o do ponjundi mudu ana wara e metre ngaji temetete chapande joy njandi mudu ana wara e metre ngaji chapande joy no do kollitiri wiide le majjo koni fana mudu fa be to yalla hono yimbe lo wombe tombe kani hebirde yirwere ko nayiri bangal nyame fa haare be bidum fa bo tobe sanne ko wattali henana ya fa e milliodi temedere e tati cefa ngado do golio fedde hum nin to kabaru demal se duru dangardam faado kuli korodo sukabe gombe to kuli korodo humni be kabaru doddu cagal ko be kebi meda e ngaji mabbe di ko be kolliti hono lamu ko be wombe tombe be kebi meda ngai sappo e go naydi yo kangé joydi yo kalisi daneji didi bi yo kire se duru dangardam faado burem do kambe robe lo humni be kabaru golle bantare hore mudu en ton hulitaande be pabirama ton kaaki ko watta le di do kaaki an ya fa 1 million goto cfa ngado o do golle fedde ONG de no dette helpant sakirabe sembe kabaruji dimin jogini on don bete hande di hollitinde wiide tan dum woni lamu o wihi le ko warata ko waran jewtade yalla hono hani jewirde wuddu leedi ndi fu no hani renirde do do wuddu leedi ndi fu e mangal mudu di do kabaruji be dokki dum AFP Kenya be kollitide le o do nokusa jewi gube jaden kobe de ana kewi ton sanne sakirabe do kadde tan bete de kabaruji meede dimin joti on sanne hedaade heejo jame ka fande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam. Sous-titrage Société Radio-Canada.